Ay, ngeke balisele. Yo. Asante ba.
Kona kona le dengizwayo. Inshayiza ngovalo. Kona le dengizwayo. Inshayiza ngovalo. Cabanga nje sesiphila sobabili. Cabanga nje sesihlala sobabili. Cabanga nje sesiphila sobabili. Cabanga nje sesihlala sobabili. Yabona ubebe ngiyamthanda. 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 Where my love is though, ya say I'm not in pillow. Where my love is though, ya say I'm not in pillow. Where my love is though, ya say I'm not in pillow. Where my love is though, ya say I'm not in pillow. Tabanga nje sesiphila sobabili. Tabanga nje sesihlala sobabili. Tabanga nje sesiphila sobabili. Tabanga nje sesihlala sobabili. Yabona ubebe ngiyamthanda. Yabona ubebe ngiyamthanda. Yabona ubebe ngiyamthanda. Yabona ubebe ngiyamthanda. Kona le dengizwayo. Inshayiza ngovalo. Kona le dengizwayo. Inshayiza ngovalo. Ya say I'm not in pillow. Where my love is though. Ya say I'm not in pillow. Where my love is though. Ya say I'm not in pillow. Where my love is though. Ya say I'm not in pillow. Kona le dengizwayo. Inshayiza ngovalo. Kona le dengizwayo. Inshayiza ngovalo. Cabanga nje sesiphila sobabili. Cabanga nje sesihlala sobabili. Cabanga nje sesiphila sobabili. Cabanga nje sesihlala sobabili. Yabona ubebe ngiyamthanda. Yabona ubebe ngiyamthanda. Yabona ubebe ngiyamthanda. Yabona ubebe ngiyamthanda.